Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, kwako nimweka nukta. Walo kwambia nala Zuchu sio kweli onazusha.
Wanaokavika osisi kutujaji, wapepole yao wanatwanga maji. Naongeze bidii kwenye urokaji, tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama kwainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Miko chana na wayo akichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swatata. Tuanze fanya mambo, kabla umeme wajakata. Mapenzi mweze kiwango, na umejaliwa talanta. Na unanijua kwa jambo, atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nimeoza je sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, na kuwacha je sasa.
Wanaokavika osisi kutujaji, wapepole yao wanatwanga maji. Kwenye urokaji, tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama kwainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwachana na wayo akichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi.
Slicer.